ntambudde wangi bulidde bingi ddala mmanyi oli mulungi Yesu omubiri n'omwoyo gwange ebyombi waddeyo kwebaza bikuweereze bikuyimuse nti osaanidde sirina nsonga lwaki sikuweereza tewali nsonga lwaki sikuyimbira oluyimbo lujja laba obadde wamu nange kuva mu buto na wano wentuuse kankuweereze bangi bamenyeddwa emitima naye gwe n'oddaabiriza n'ogumya n'onyiga ebiwundu ku mitima gyabwe tusudde otwagala mukama otwagala kankuyimbire olwaleero tuwaana Yesu taleka nnaku ku myoyo tuwaanya abantu ne batumenya mitima wamma wensinza nsobolera ddala taleka mikwano mu muliro ono ye Yesu era ye Mukama olwaleero tuwaana Yesu taleka nnaku ku myoyo tuwaanya abantu ne batumenya mitima wamma wensinza nsobolera ddala taleka mikwano mu muliro ono ye Yesu era ye Mukama wangamba tolindeka Yesu tolinjabulira Mukama wansuubiza obutandeka era bye wansuubiza Yesu mbisoma bulijjo taata mbitunulamu nenziramu amaanyi munda mu mutima gwange saba onkume werere ku ebyo byondaze bana bakwesiga Yesu tobayiwa tolinga bana b'abantu bano be twesiga entakera ne batumenya emitima gyaffe oli Katonda tasobola kundeka kankwesige wane kuba Yesu tolemwa mazima wangamba tolindeka Yesu tolinjabulira Mukama wansuubiza obutandeka era bye wansuubiza Yesu nsoma nsoma taata mbitunulamu nenziramu amaanyi munda mu mutima gwange saba onkume zijukire taata byondaze bana bakwesiga Yesu tobayiwa tolinga bana b'abantu wamma bano be twesiga entakera ne batumenya emitima gyaffe oli Katonda tasobola kundeka kankwesige kuwane kuba Yesu tolemwa olwaleero tuwaana Yesu taleka nnaku ku myoyo tuwaanya abantu ne batumenya emitima wamma wensinza nsobolera ddala taleka mikwano mu muliro ono ye Yesu
Jafé, tu y mousse mitima jafé, jolie.